kutoka easy. Juu ya chumli na imetoka east. Yeah. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Anataka baby girl, nikasema okay. Anadai kuja east, nikasema okay. Don't delay. Masaninga piju ya rungu, akasema all day. Man walk it, can you walk it all day? Don't delay. Mana leni mpate company. Juju like kuna njeve times two. Ana leni mpate company. Ati 50 shades of grey na mpea deja vu. Chinese Chani na metoka east. Juu ya chumli na imetoka east. Yeah. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Petty Dina, they girl, ever ready, why not? Nisa dati Dina, she ten out of ten, why not? Me girl, bom bom chile, come on kuni miss utani miss all day. La 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 bom bom chile, anadai kiss 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 all day. Chinese Chani na metoka east. Juu ya chumli na imetoka east. Yeah. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Chinese Chani na metoka east. Juu ya chumli na imetoka east. Yeah. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my. Body fresh so clean, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my type, anakuaga my.